nabo malume sihlangane sikhulume ngoba ngathi ngitholile
sanga mabala Angizwe ngathi iwe ihlanga mabala dali kuwe lona ungenzanga lale tsuku owethanga futhi ngoku dali mina nyantsa ukubolisa manje bayo mangina mina jabula yo dali kuwe lona ungenzanga lale tsuku owethanga futhi ngoku dali mina nyantsa
Na masoka na foka mahana Nesikala mafosa mashenda masoma Thank you.
Thank you. Thank you. Whoa, 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 whoa.